Waskipa ngeput asbuye ke ma kusho mina mabhala ngentshe mina mbalale ngajana iyo sintolo mina mina mbalale ngajana iyo sintolo I'm going to go to the house.